Zwap.com.
African real bad is kill.
Deborah, chinchin de kabila kwati shaku kwadia. Sonso meke kochaja ni mfladia. Finchin de kabila fionse wali kwadia. Songa fueko isana filo apa. Ulikui, sonchaje. I need the strength. Sonchaje. Mbige mofawa. Sonchaje. Isa unchaje kana lumewe wansendelo mutima isonja mbushe komulilo na ushima ha nanguna pita mu mafia ulambwesha echo nkwitila walishiwe pokwesa bali iwe datita baba na umbi na kufibusa niwe wayolulumbi paka na isu lochaja fesha monapo ulanga fyangati na yonshitala lapo elongo leso meka panono na uteka no mutima panono ganafika po na isu la na chajika ula soko la konisi na chajika chinchinde kabila kwati shaku kwadia sonso mekeko chaja ni mfladia finchinde kabila fionse wali kwadia songa fueko isana filo apa ulikui sonchaje I need the strength sonchaje mbige mofawa sonchaje I need the strength sonchaje mbige mofawa saunchaje isaunchaje mbige mofawa saunchaje isaunchaje nga taulipo kingi ndawa downi the team be queen is on the fuller crown we trophy andi wachila na grammy isa umpusu sheko na lachita drowni mumeshi ya masaka mikonda telenseko umbu stand downi ya maka umbeko ndinga country ni wewe uteko ndefu like a good leadership undetele useko funya fia dati umpange body ame slow but ndemi anga soti noti fia songa ofenda mkoti songa fio mubilingo wano shoti chinchinde kabila kwati shaku kwadia sonso mekeko chaja ni mfladia finchinde kabila fionse wali kwadia songa fueko isana filo apa ulikui sonchaje I need the strength sonchaje mbige mofawa sonchaje I need the strength sonchaje mbige mofawa saunchaje isaunchaje mbige mofawa saunchaje isaunchaje
African real bad is kill. Deborah. Boss AK. Dopu Komanda. Kopa la Kabubu. Ha! Ela, Wise 21.
One day, the baddest producer ever. It's a Ronald Sounds production.